Maua Sama, Mama Fololo.
Fololo.
Sauti inatoka mawinguni.
Nani kama nyoshi jamani?
Hakuna.
Ni pepe zila kikoloni. Oh bwana, kwa vituko vyako babae, mina chekali. Wanipo show me shanchota. Yeah, the showman. Yoshi also died. Zonti ya Simba.
Saka, simalize maneno. Katafuna vitendo. Mutu musima adawa. Watu kama sisi tunajua kudumia. Fololo.
Wenige baba, wenige. Wenige pezi lakize.
Mawa.
Wenige.
Fololo. New Cap Point Town. Nyosh Elisadat. Mawasama. Fololo. Yumbele mango.
Tukitoka out, tinga suti ya chuma mkorogo. Mwana watatu koma, marashi ya gongo. Papa Mobimba.
Papa Mobimba kitoko makasi.
Ninachokupendea mapepe hauna. Initadanga wendo na nichuna. Kileta chanda nipikie nguna. Natomboli mabako, nandimio. Nako yoke la motote, nako maavegle.
Nimesha sanda, nimekubali. Siambiliki sioni, yeah, yeah.
Balola loketo, bina malembe. Pole mbateo, bina makasi.
Kini bakata, nacheze ya sharu. Nami bago nata.
Chuchuma, chuchuma,
chuchuma,
chuchuma,
chuchuma,
chuchuma,
chuchuma,
chuchuma,
chuchuma,
chuchuma,
chuchuma,
chuchuma,
chuchuma,
chuchuma, chuchuma, chuchuma, chuchuma, chuchuma, chuchuma, chuchuma, chuchuma,
chuchuma,
chuchuma, chuchuma, chuchuma,
chuchuma,
kata, kata chuchuma, kata,
kata baba, kata,
kata, kata baba, kata,
kata.
Kama mapanga nazi, nataka ni mangirazi.
Bina, bina, bina.
Nazi, wape, 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 mama, wape, eh, eh.
Chuchuma,
Fololo, chuchuma,
chuchuma,
chuchuma, mama, chuchuma,
chuchuma, chuchuma,
aste, aste.
Chuchume,
chuchume,
chuchuma, mama,
chuchume,
chuchume.
My water, word number, combination, sound. Doze, 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 doze.
Doze, doze. Saila solo doze.
Ale, mikono ya juu.
Jekifuna.
Mikono ya juu juu juu. Mikono ya juu. Mikono ya juu. Ale, weka mikono kichwani. Mabegani. Kiunoni. Ale, paka chini. Paka chini.
Computer the drama.
Chuchuma. Chuchuma. Chuchuma.
Chuchuma.
Chuchuma.
Chuchuma.
Chuchuma. Chuchuma.
Kitoko makasi, Fololo chuchuma.